SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimca bisha Abriil naytay 11 sanadka 2025, halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanaysa studiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaare Anthony Albanese oo la weydiiyey su'aalo badan oo ku saabsan inuu sii socon karo heshiiskii loo bixiyey AUKUS kadib canshuuraha Maraykanku ay ku soo rogeen badeecadaha dalkan Australia. Tiradii ugu badnayd oo isu diiwaangelisay inay ka qayb qaadato doorashada federaalka ee soo socota. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa su'aalo badan laga weydiiyey inuu sii socon karo heshiiskii gujiska ee Australia ay la saxiixatay Maraykanka iyo UK kadib canshuuraha caalamka uu ku soo rogay dalka Maraykanku. Su'aalahan ayaa daba socday walaac laga muujiyey in canshuurahaasi la saaray Australia ay sii qaaliyeyn karto ama lacag dheeraada ku dari karto gujisyadaasi Australia loo sameyn lahaa. Anthony Albanese ayaa se sheegay inuu kalsooni ku qabo heshiiskaas AUKUS loo bixiyey, isagoo marar badan ku celceliyey inuu taageersan yahay heshiiskaasi hadda jira ee Australia ay la gashay dalka Maraykanka. Ra-iisul wasaaraha ayaa intaa ku daray in kastoo hadda lagu jiro waqti dowladdu aysan go'aamo waaweyn gaari karin maadaama doorashadu ay soo dhowdahay, haddana mar walba wadahadallada Maraykanku ay sii socdaan. Tiradii ugu badnayd ayaa la filayaaba layidhi inay ka qayb qaataan doorashada federaalka ee soo socota. Tirada dadka isu diiwaangeliyey ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyey, iyadoo guddiga doorashada dalkan Australia uu xaqiijiyey in dadka badan 18 million oo qof ay ka qayb qaadan doonaan doorashada dhacaysa bisha May 3-deeda. Marka loo barbardhigo doorashadii 2022, 807,000 oo qof oo dheeraada ayaa midan isu diiwaangelisay, ayaa la yiri, taasoo ah 5% koror ku yimid dadka guud ee ka qaybgalaya doorashada. Inta badan korarkaasi ayaa ka imanaya, ayaa la yiri, dhalinyaro yaryar oo hadda 18 sano jirsatay oo isu diiwaangeliyey inay markii ugu horreysay doorashada ka qayb qaataan. Khasnajiga federaalka ayaa ku taageeray bangiga dhexe mar uu ballan qaaday in dhaqaalaha dalku uu meel fiican joogo, uuna markaasi u adkaysan karo qulqulada dhaqaale ee ka timid canshuuraha Donald Trump. Madaxa bangiga dhexe ee dalkan Australia, Michelle Bullock, ayaa isku dayday inay dadka ka qanciso walaaca ay qabaan mar ay khudbo jeedisay habeenkii xalay ahaa, kadib 7 qulqulo dhaqaale adduunka ay soo wajahday. Miss Bullock ayaa sheegtay inay hadda degdeg tahay in la sii saadaaliyo sida canshuuraha Maraykanku uu soo rogay ay u saameyn doonaan lacagaha dulsaarka ah. Wasiirka waxbarashada dalkan Australia, Jason Clare, ayaa sheegay in qorshaha madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku soo rogayo canshuuro aad u badan daawooyinka dalkan Australia ay qaali uga dhigayso oo keliya daawooyinkaas muhiimka shacabka dalka Maraykanka. Mr. Trump ayaa sheegay in Maraykanku uu dhowaan canshuuro ku soo rogi doono daawooyinka uga yimaada dalkan Australia, taasoo uu la jeedo inuu ku khasbo in shirkadaha daawooyinkaasi sameeya ay Maraykanka u soo guuraan. Australia ayaa waxa ay Maraykanka u dhoofisaa daawooyin qiimahoodu gaarayo $2 billion sanadkiiba, iyagoo intooda badan ay yihiin tallaalo iyo daawooyin la xiriira dhiigga. Ruushka ayaa sii daayay qof Maraykan oo maxbuus ahaan ay hore ugu haysteen dalkaasi kadib markii qofkaasi lagu xukumay 12 sano, isagoo lagu eedeeyey inuu lacag siiyey hay-ad markaasi gargaarta dalka Ukraine. Maxbuuskan ayaa la sii daayay markii lagu bedeshay nin lagu eedeeyey inuu ka mas-uul ahaa ama qayb ka ahaa koox caalamiya oo macluumaad xasaasiya oo elektroniga Maraykanka ka qaadi jirtay una diri jirtay militariga Ruushka. Kala bedelashadan maxaabiistan ayaa ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Abu Dhabi, waxaana xaqiijiyay hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA la yiraahdo iyo hay-adda sirdoonka federaalka ee dalka Ruushka. dhanka cimiladana Brisbane magaalada Perth baa la filayaa 26 Adelaide waa cadceed iyo 33 Melbourne inta badan waa cadceed iyo 30 degree magaalada Sydneyna roobab ayaa la filayaa 26 Brisbane sidoo kale roobab iyo 26 halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 62 senti oo dollarka Americanka ah